Ha. Kid Wille Wille. Yeah.
Tarzan. 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 Tarzan.
First of all, salamu wagani bonjour. And then missy wezi lose, cause I'm born to win. No man na bless Mike one two. So wale wale hate na uliza what they gon' do. Kid Billy kora gote modo muaru. Biashara nazo mingi kinyanaru moru. Igo ya oji na akili ya gashero.
Ndo mistari na kama kaja baya mumeru.
Mafala na wapiga handle. Kwa truck mini car bundles. In fact let me get random. If it's me you've never heard of. That is two city, that is two's finest. The newborn Issa, South Sea's finest. Bow to the king, the lyrical highness. So as in his stomach, wana shida ya ku digest. Nimetoka nai, na kamo bongi pesa, basi msera bye bye. Nimetoka nai, na kamo bongi pesa, basi msera bye bye. Why lie? Nimetoka nai. Why lie? Nimetoka nai nai. Why lie? Nimetoka nai. Na kama bongi pesa basi msera bye bye.
Kila siku na get better, kila siku na get paper. Hi hater, see you later. Badone mina tesa, come slow bro. Nipeleke pole pole. Ule boy wa downtown, dizangu za uptown. I'm a king bila crown, cause I don't need one. I am the one, MC number one. Bila African wear, still look Nairobi. City of the sun, I am the chosen one. Nipe boom zuka mwanangu ya uspime. Mtaka chambungu ni lazima ainame. We do the same thing lakini hatufanani. Levels ziki change me na make new money. MC toka Lugari na rap mashinani. Bara hadi pwani onatambua mimi nani. Kasi kuchana mezani na geuza masari. Mwana wakiume lazima nejitume.
Nimetoka nai na kamo bongi pesa basi msera bye bye. Nimetoka nai na kamo bongi pesa basi msera bye bye. Why lie? Nimetoka nai. Why lie? Nimetoka nai nai. Why lie? Nimetoka nai. Na kama bongi pesa basi msera bye bye.
Na flip it to what na temptations iko open. Sudden kaki fuwa marapu wako hoping for another day. Mesaja mezaliwa nina mess. Izi ayat zimekuwa tarajio. Man made money, money made mad man. CMG jeshi nina popular demand. I am the last one my verses zina self power. Purpose, redemption, kwa human race, face this music. Dance with the devil to get more amusement. One man show, need to kill it overall. Hini last verse, last supper, last chapter. Definition of the third eye, souls in a capture. Long live the killer, need to behead these kings. Dreams echo shattered, brain in a major pain. Labor not deliver more options, one from above. Kill every noun, kill a verb. Niko more projected, na highly dedicated, celebrated. Na ex karma, evil. Sound too naive, na rapi, na e. Inja mpaka ndani, njanja mashinani. Three of the best weapon CMG. So lazima leo, what a T. Rap savior, better than your veteran. In a kill, he race, mother don't choose her. Hakuma noma.
Hey, yeah, hey, hey.